This is Webby, representing Kenya in Airtel Trace Music Stars. Go ahead and check out my music.
Oh, 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 oh. D-boy, na 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 bra. Hey, you think for that?
Nashukuru.
Hey, you think for that?
Nashukuru.
Hey, you think for that? For that? For that? Nashukuru to
buy.
Hey, you think for that?
Nashukuru.
Hey, you think for that?
Nashukuru.
Hey, you think for that? For that? For that?
Nashukuru za kwa kunipa hii life. Sabu bila we niko shiwa tisita savad. Nipe nuru kwenda mbele niendele. Nimulike watu wako kwenda mbele watembe. Bila we rap kwangu ingesema la. Bila we ningekuwa down tena far. Nashukuru yo my lady na my gents walo nipatia mi moral na my sense. High five kwa ma radio presenter. Nashukuru maze kwangu mazangu kucheza. Give it up to you, Mr. Selector. Sabu yako hii ngoma imekuwa vipi. Nashukuru.
Hey, you thank for that.
Nashukuru.
Hey, you thank for that.
Mi nashukuru.
Hey, you thank for that. For that, for that. Nashukuru to sana.
Nashukuru.
Hey, you thank for that.
Nashukuru.
Hey, you thank for that.
Mi nashukuru.
Hey, you thank for that. For that, for that. Nashukuru to sana. Mama singeweza bila wewe. Naomba Mungu baraka kuzidishie. Kila wakati akulinde. Hata kwa giza pia akumulikie. Ukajiacha ukanipa mimi. Ukakikisha nimemaliza yuni. Hata nina nguo mwilini. Imemea ndevu hata siya mimi. I'm grown and I'm married and I got a wife. And two kids to make me feel good in my life. Asante mama kwa yote. Hakuna mama zaidi ya kuwewe.
Nashukuru.
Hey, you thank for that.
Mi nashukuru.
Hey, you thank for that. For that, for that. Nashukuru to sana.
Nashukuru.
Hey, you thank for that.
Nashukuru.
Hey, you thank for that.
Mi nashukuru.
Hey, you thank for that. For that, for that. Nashukuru to sana.
Kuna peace. Nime feel kwenye hii game. Kuna love. Nimepata mbali na madem. Bila pesa niko poa hata bila fame. Okay. Nashukuru for the same, of course. Bila nyii singekuwa mi. Wanataka nisahau ila nikatiazi. Kila nikisema wanadai I'm a wannabe. I'm a wannabe, okay, I'm a wannabe. So love bila pesa, cheki na votesa. Number one kwenye hii game nateleza. Wanao ni follow ni muda wanapoteza. Teaser, hibo ya napoteza.
Hey, you thanks for that.
Nashukuru.
Hey, you thanks for that.
Minashukuru. This goes to my mama.
Nashukuru mama.
This goes to my fans.
Nashukuru bato.
From Mr. D-Boy.
D-Boy. Kwa kunipa iko labo.
Much love.